Ke a o leboa Moena Neville. Modimo a o tlhonolofatse Moena Neville. Ke o leboa haholo. Dumelang ho seng hona metswalle. Ke monyetla ho kgutlela hape mona tabernakeleng ho seng hona ho sebeletsa Morena ka mokgwa o rera lentswe le ho rapella bakudi. Mme ke thabetse letsatsi lena haholo. Mme ke ne ke maketse ha ke kena fela. Moena o ile a atamela le hore ha ke batle ho tshwana le morepera ya fodisitsweng ya senang teboho. Ke Moena Wright. Ke ile ka mo rapella mme Morena o mo fodisitse ka botlalo.
And he came up weeping to shake my hand.
Ya ba onyolwa Allah ho tsikutla letso la ka le o bolela ane a batlile ho leboa Morena ka kaofodiswa a batla ho khutla le ho leboa e nyametse ka ofela o phetse ka o phethahala jwale re thabela bopaki bo haholo mme Charlie wena le Moena Jeffries ha le batla ho onyolwa kwano le o dula ditulong tse hodimo tsena mme le amohetswe haholo ho feta le tle le setlame ho ema Moena e mono le Moena Woods nyolohelang kwano fela. Le ya ho sa setse dibaka tse mmalwa mona setulong le tle le setlame ho ema. Ke kgolwa dibaka tse mmalwa mona mme le amohetswe haholo ho tla le ho dula dibakeng tsena. Re thabile le rona ke kgolwa ho itswe ka nako e nngwe ka thaba ha ba itse ho nna. Modimo wa hlonolofatse ke a o leboa, ke a leboa, ke a o leboa. Ka thaba ba itse ho nna ha re yeng ka tlung ya Morena. Ke monyetla wa Mokreste o le thabo ho ya tlung ya Morena. Ha ke kamaka ke bona metswalle e mengata ha kana ka hare ho seng hona. Ke hlasimulo haholo ke hona. Ke thabetse ho bona Moena le kgaitsedi Dow mona ho tswa Ohio. Ke bona Moena le kgaitsedi Armstrong morao mane ho tswa kwana Ohio. Modimo a le hlonolofatse ka ofela le lona. Mme o ha ke kamaka fela o bona batho ba bangata ho tla bata ho le boima ho bitsa mabitso a bona ka ofela kgaitsedi Hoover re thabetse ho bona ka hare ho seng hona ho tswa tlase kwana Kentucky le Charlie le Nelly Moena Jeffries le lelapa la hae le ba bangata fela ka hare ho tswa ka ntle ho motse. Ka ona re lebeletse nako e kgolo Moreneng ho seng hona ho lebella Modimo ho kopana le rona ka mokgwa wa o hlonolofatsa meya ya rona le hore abela dintho tseo re di hlokang. Mme ha ke habanya tulo ena, ha nka bitsa metswalle ya ka yohle mona ke tla qeta boholo ba hoseng ke bua ka ba fapaneng. Ke utlwa ke thabetse ho kgutlela kerekeng ho bona batho bohle ka hare ho kopana. Ho tla ba jwang ha re fihla lehodimong mme re kopana mono bakeng sa nako e kgolo e sa feleng. Setswalleng se sa feleng moo ho pota trone ya Modimo le ka ona mahlonolo ohle ao bohle re neng re a rata. Rona mono re tla etswa ka ho tshwana ha hae le ka setshwantsho sa hae le moya wa hae o dutse hoduma rona ho rapela le ho mo sebeletsa ka ho sa feleng ha ho sa tla kgathalwa. Nanang fela ha o ntho eo ka e nahanang eo o batlang ho e etsa ha e se eo kgathatsang hang ka nako ho e etsa. Charlie, ke kgolwa nna le wena re tsomme dihlora ho feta ntho efe fela eo re ratang ho e etsa ka mokgwa oo empa wa tseba o kgathatswa ke ho e etsa. Mme ke rata ho hlwa thaba ho kena dithabeng le ho hlwa fela empa ke a kgathala ka nako tse ding o batla ho etsa ntho e nngwe. Mme ke rata ho kganna ka nako tse ding ke ikutlwa ke batla ke kgathetse ke tepeletse mme methapo e tswile ke tlolele koloing ya ka mme ke tswe mme ke tshware lebidi la ka ke theohe ka tsela ke bina ke thabetse hore ke e mong wa bona kapa ntho e nngwe ke fubaretse lebidi leo fela ke bina ke tila ka loto la ka mme ke hweletsa mme be ka mora nakwana ke a kgathala mme ke kgutlela hae mme ke qale ntho e nngwe e sele empa motlha re kgumamelang Modimo mmusong o motjha o motsotso wa mokgathala ha o sa tla ba teng ha e se fela fela lehlonolo ka mehla ho tswella jwalo le jwalo. Ho ba ehlile re tlabe re fetohile mohlang oo ha re sa tla tshwana le hona jwale re tlabe re fapane dibupuwa tse fapaneng le tseo re leng tsona nakong ya jwale ka baka leo re thabile. Ke ne ke nahanne ha ke tsebe haeba ke hatisitse ntho ena kapa tjhe. Moena Charlie nakwana e fetileng ke ne ke le tlase Kentucky le yena mme a re, Moena Brennan, o nahana dilemong tse sekete o nahana re tla tsoma dihlora ka re a ke hopole jwalo Charlie hore be re ne re o rata haholo hore o nahana re tla etsa jwalo ha re kena dilemong tse sekete kare be ha o letho le tla bolawa dilemo tse skete ya ba ore chair ne re pa rata ho etsa ho kare Charlie ha nka godisa ha ka tsatsileleng o ne o le kolobe wa nto hola wa fetwa sepidi se o dingwana ho fetwa motho na o ka khutlela wa batla ho khutla le ho ya thabela menyaka ya kolobe hore chebo kare wa bona o tlabe le ho dimwa ho le ho kolobe jwale o motho o ke ke wa batla ho boela o fetwa kolobe kare jwale atisa ho ka dikiti tse le shome mme ke se o tla ba sona mohla o fetotsweng ho tswa mona ho ba se o tla ba sona o ke ke wa batla ho boela o e ba motho hape ke hantle tla be le ntho e fapaneng ke thabiswa haholo ke mehopolo ya yona fela ho tseba ha ka tsatsi le leng re tla hlwella hodingwana be jwale ha morena a rata sonta a se hlahlamang mohlomong e tla ba jwale ke tla tsamaya ho tswela kwana Wyoming le motswalle ya kgabane kapa ntle kwana Idaho le motswalle wa ka e moholo moena minor Agenbright moena Klein son mo borakgwebo ba bakreste veke e tlang veke e hlahlamang e tlang jwale ke ya la supa ke lokela ho ba Dallas, Texas, seboka sa Voice of Healing. Mme bosiu ba ka ba ho bua ke ba la supa. Mme ke nto kgutla ho ya kwana Idaho le moena Agenbright le borakgwebo ba bakreste. Mme mohlomong ho ba bosiu bo le bong mane Minneapolis pele re tsamaya. E nto ba borakfese bo le bong le borakgwebo ba bakreste.
The Lord is willing, next Sunday morning, I want to be back here at Tabernacle again.
Hamorena ratiles hoseng ha sonta se tlang ke batla ho khutlela Tabernacle mona me ho kaetswa e bile le thato ya morena ke batla ho bua ka temana ya setsukotsane ka hara moya hamorena aratile e bona ha itse idutsi pelonya ka veke yohle.
The other morning, real early, about 4 o'clock in the morning,
I woke up and I sang a holy kaba horea bone me song katsua. Mika fitula kimu hopolo ona. Tatin leo holhota. Miki bata ubuaka ona sing hona. Tatin leo holhota.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the
Mijuale Bakensa Palo in a Harpetland Bibele Tarona, Lingolom, Evangelin Yamu Halaledi Mateo, Halo Yamashma Amabedi Amesu Supilin.
And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this scripture.
Merita Kalagatimana Yamashabi Amesu Supilin, Lobala Karolia Lingololin, Ufmana Meteo Yarona, Jolerinto Kala Hang Hang, Mikamorat Sebelo Yatero, Ibarita Rapella Bakudi.
All since the last time here,
me o haisa le khetla o katela mona ho hopola fela le o bapisa mofuta o motho wa tshebetso yaka ke fumane bopaki bo bongata kopano e ho feta ka monkileng ka bofumana ho ife fela ka nako e telele.
There's something about that you must contact
ona le ntwe engwe ka yona le hore o tshwanela ho ama motho ho sa tsotele mohlolo o bona hatso ha kakang empa le ya bona kgodiso e tlameile ho itshetleya tumelong ya motho jwale ha motho a ena le tumelo mme ba ye ba bone ntho e kang moya hallang o tsamaya hodima letshwile le hore dintho tsa hore le hore di etsaetse mme hoo lebitso la hao ke semanyamanyane mme o tswa sebakeng sa hore mme o entse ntho e itseng mme ho tla ba tjena le o bona ntho yohle e etsala jwalo mme ha o le jwalo motho eo ya dutseng mono o tlameha ho lelala a re e tlamehile ho ba modimo ke amohela phodiso ya ka empa sebakeng sa hoo motho eo o re beya matsoho hodima ka mme o nthapelele ke tle ke fole empa ke ka moo re rutwang ka teng mona Amerika mme ka hona ho dumela hoo mme ruri e dumelana le mangolo empa jwale re fumana kwana Afrika le dibakeng tse ding e re fela ho etsa le ntho e jwalo letshwele lohle le phamela hodimo hantle ka nako e le nngwe ho amohela phodiso ya bona hobane ha ba eso rutwe letho le ya bona le phodiso ha ba eso e rutwe mme jwale ha ba bona hoo ba tseba hore modimo ya phelang o teng mme ha a phela o phame mme o a fodisa mme ke phetho hoba motheo se o beilwe motheo hore ke mofodisi mme o phekola batho mme jwale ha ba bona boteng ba hae bo sebetsa hara kereke ya hae e be ba re ho fedile ke phetho seo re se tlhokang empa rona re rutilwe ho beya matsoho hodima ba kulang le dintho tse kang tseo ke ka hona e sa sebetseng hantle ha kana Amerika. Jwale le hopole hoseng ha sonta se tlang ha morena a rata moena Neville o tla e tsebisa e hlile mme ke setsukotsane ka hara moya.
Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27.
Joale kine ke le fana kwana ya o phetla mangolong a lona ho Matthew mashabedi a mtsupileng. Ha re qaleng re bale mono, mono timane ya mashabedi a mtsupileng ya evangeli ya mohala le di Matthew. Joale har mameleng palo ka hloko.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall.
Me ba hlabani ba musisi ba isa Jesu gotla. Ba mmukellela sehlopa sohle sa bona. Ba mohlubudisa ba ntomo apesa kubo e hubedu.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it on his head.
Ba loha mo fapa hlowa miutwa, ba mo rwesa wana hlohong, ba mo tshwarisa leqala letsong la hae. Me ba khunga makama ngole pela hae, ba mo soma bare. Dumela morena wa Bajuda.
And they spit upon him. And took the
ba motshela ka mathe, ba nka leqala ba mmata hlong.
After that they had mocked him, they took the robe off from him.
Hobane ba mosome jwalo, ba mohlubudisa kobo eo ba mo apesa diaparo tsa hae, mme ba ya le yena ho mo thagisa.
And as they came out, they found a man.
Ha ba etswa ba fumana monna wa sirene, ya bitswang Simone, ba mo qobella hore a jare sefapano sa Jesu.
And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
itse obane baye, ho ya thuteng e bitswang Golgotha, e leng hore thota ya lehata. Ba mo neya aseni e tswakilweng ka nyoko hore anwe, obane a elatswe a hana ho nwa.
And they crucified him. And parted his garments.
Ya robane ba mothagise ba arulelana diaparo tsa hae ba dilaola ka lotho gore ho etsa le ho boletsweng ke mo profeta hare ba arulelana diaparo tsa ka mme ba laotse kobo ya ka ka lotho.
Sitting down, they watched him there.
Banto dula ba mo lebela mo ka hodimo hloya hae ba manea lengolo le bolela molato wa hae le reng enwa ke Jesu Moreno wa Bajuda.
Then there
Joale ba thagisa yena le disinyitse pedi se seng ka letsone le tona ye mong ka ho le letsiadi.
And they that passed by reviled him, wagging their heads and saying, thou that
me ba fetang ba ne ba mo nyefula ba mo sisinyetsa dihlo bare wena ya khakhang tempele o reng o tla etsosolosa ka matsatsi a mararo iphulose hle ha o le moramo dimo thewa sefapanong.
Likewise also the chief priests mocking him.
Ka mokgwa o jalo le bona ba priest ba baholo ba mo soma ba ena le bangodi le baholo bare o pholositse ba bang yena o sitwa ho ipholosa ha e le yena morena wa Israele a ke a theowe jwale sefapanong mme re tla dumela ho yena.
He trusted in God. Let him deliver him now.
O tshepile Modimo a o mo lwele jwale ha o mo pholose gobane o itse ke mora Modimo. Disenyi tse thagisitsweng le yena le tsona di ne di mo hlapaola le tsona di mo hlapaola jwalo.
Now from the 6th hour there
ka hore ya botshelela le fifi la ba teng le fatshe lohle ho fihlela hore ya boroba mona o le mong ha o batlile ba hore ya boroba mona o le mong Jesu a hua ka lentswe le leholo ari eli eli la masabakthani ke hore modimo wa ka o ntloheletseng.
Some of them that stood there when they heard that said, this man called
Baba mbali mo haba utlwa bare u bitsa Elia yaba emong o phakisa amatha anka sponse a se tlatsa ka aseni a se hloma leqaleng a monwesa. Empa baba mbare le san re ke re bone na Elia o tla mo pholosa.
Jesus when he had cried again with a loud voice yielded up the ghost.
Empa Jesu a boela a meketsa ka lentswe le leholo mme a neela moya. Mme hang lesela la tempele la hawa ka lehare ho qala hodimo ho isa tlase lefatshe la sisinyeha le mafika a kgephoa. Mabitla a buleha le ditupo tse ngata tsa bahalaledi ba bangata bao ba robetseng tsa tsoa. Itse hobane ba tswa lebitleng ka moratsuo ya hae ba kena motseng o halalelang mme ba ipontsha ho ba bangata.
And they that were with him watching Jesus saw
Molaudi wa legolo le bana le yena bantse ba lebela Jesu ha ba bona tshinyo ya lefatshe le tse hlaile ba tswa haholo ba re eo inele mora wa modimo ruri ari na misheni hlotsa rona nakwana bakeng sa thapelo.
Lord, we know that thou art God, and it, after reading this sacred and
Morena re a tsiba ke wena modimo me ho ka mora ho bala lentswe le kgethileng lena le le halalelang re santse re bona tlhao ya hao e so fetuwe o modimo ka mehla.
And it seemed like that Jesus was not going to have any help.
Mi yaka Jesu akeke a fubana thuso awela matsong aba khopo mi a hlahlathwa dikoto mi a tshwelwa le u songwa mi a leketa sfapanong a duka madi a eshwa.
And seemed like there was no help nowhere. Even he
mi ha bona la thuso isa fihle hohle u fikela a hoeletsa ka boyena modimo wa ka ontlhoeletseng.
But you act in the moment,
empa onka gato
motsotsung
o ho sin letho le kankang gato.
We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we can
re rutwa morena hore ha ho ina le dinoka tseo re sitwang ho ditshila ha ho ina le dithaba tseo re sitwang ho dihlwa modimo o qohuleya ka ho etsa dintho tseo ba bang ba sa di kgone.
You are a specialist on the job. For you know the
leile mosebetsing ho ba o tsibile morero wa letsatsi le ho di magolgotha wena o le modimo ya sna bofelo o tsibile ho bane hora ena e tshwanetse ho fihla.
But when it was fulfilled
empa ho bane phethahatswe ya ba o bontsha ha o ne o le modimo wa bontsha hore mampudi ne le mang wa sisinya lefatshe me ba halaledi ba robetse mobung batswa wa ntshofatsa letsatsi bosiu jole ka lefifi la bosiu ho bontsha ho bane o ne o le modimo empa wa bonahala o kgutsitse nako e telele.
Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking
ha rona o tswa mona re ke re ntshe kakaretso ena hore ha fela re tsamaya ka moya ho tsamaiswa ke letsoho la modimo ho sa tsotele se shebehang se le phoso le ha o le jwalo re shebile Calvary modimo o tla bua ka hora e loketseng ka nako e loketseng.
Now Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trust.
Jwale ntate modimo re rata ho kopa tshwarelo ya dibetsa rona le ditlolo tsa rona re rata ho kopa moya wa hao hore etella pele re tsamaise jwalo ka ha leba le eteletse konyana.
Let us be obedient.
Re be le kutlo ho sohle se ka re hlahelang re ntse re tseba hona modimo o sebetsa dintho tsohle hantle le ho tseba hobane ho tla loka.
Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are
e ba le rona ka jeno tshebeletsong ena re o rapela o pholosa ba maemong a o pholosa mme ba batla pholoso tlatsa bao ka bophelo bo sa feleng ba batlang tse jwalo.
We pray that you will heal those that are sick and
re rapela o fodisa ba kulang le ba hlomohileng ba tlileng ba batla phodiso mme re tla o rorisa ka hona re kopa ka lebitso la mora wa hao mophulusi wa rona Jesu Kriste. Amen.
Now in the speaking this morning we wish to call your attention to the text.
Jwale puo nya o seng hona re batla ho hulela maikutlo a lona sehlong seo ke kgethileng bua ka sona tsatsing leo Golgotha.
It seems like it would be a little out of season this year.
E ka se batla se tswile nakong e ka gona e be sala bohlano le molemo Golgotha e tlameile ho hopolwa letsatsi ka leng.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers has preached on it.
Mi re utlile tsa yona haholo. Ho bala haholo ka yona. Bareri barerile ka yona e sa le ho qaleng hanako. Dibini dibinne ka yona mengwaheng. Ba profeta ba ibuletse pele dilemo tse dikiti tse nne le pele yetsa hala. Mi ba profeta ba letsatsi lena ba supa morao mohlaene yetsa hala.
It's such an important day. It's one of the most Ke le tsatsi
le bohlokwa hlokwa. Ke le le na matsatsi a bohlokwa matsatsi ngohle a o modimo o a dumeletse mo tshaba o dimale fatshe.
And it's so important to the human race,
me haile bohloko ha kana o bana ba batho ho lkhotha ke khola ho le molemo ho rona o khutla le o ihlahloba le o bona seo e sibulelang ho rona ho ba kitisitse ho re e morao ena e o re philang ho yona re batla bohloko ka bomba modimo ho re ka bo tsebang so hle seo re ka se fumanang re mona ho ithuta ka sona ho bona seo se leng sona ho rona le seo modimo a re etseditseng sona le o bona seo a tshepisitseng ho re etsetsa sona.
That's why the preacher preached.
Me ke seo re setlelang kerekeng ke ka hona moreri a rerang ke ka hona a balang a tibisang maikutlo lengolong le o batla tshusumetso ke ka hobane e le mosebeletsi wa batho ba modimo.
And he's trying to find something that will
Me o leka o fumana ntho e tla e o modimo a lokelang ho e bolella batho ba hae ntho e tla ba thusa mohlomong e ka ba ho ba kgalema ka dibetsa bona empa e be thuso e ba phahamisang ba tle ba tele dibetsa bona le ho ema ho sebeletsa morena mme bareri ba lokela ho batla dintho tsena.
One of the greatest days.
Metsatsi nna le bo hlokwa hakana. Le le la matsatsi a maholo ha re shebeng dintho tse fapaneng tse boletsweng ke letsatsi le ho rona. Re ka nka tse maholo.
But this morning I have just chosen 3 different.
Empa o seng hona ke kgetile tse tharo tse fapaneng. Dintho tse bohlokwa tse re batlang ho di sheba metsotsong e mmalwa e latelang. Tse kholkhotha e di boletsweng ho rona.
And I pray that will condemn every sinner that's present.
Mme ke rapela e tle a hlole moetsa dibikamong ya leng teng e tla etsa mohala le dikamong a oe ka mangole ya hae e tla phahamisetsa tumelo ya mokudi ka mong ho modimo le o tloa a fodile moetsa dibikamong a pholositswe mongala ka mong a kgutle mme o itshwabele le mohala le dikamong a nyakalle ho itshwarella botjha le tshepo e ntjha.
The one great important thing that Calvary means to us
lengwe e kgolo ya e bohlokwa e kholkhota e bulelang ho rona le o lefatshe ke o batalatsa putso ya sibi ka hohle hohle.
Man was found guilty of sin and sin was a penalty that no man could pay.
Motho fumano a le molato ka bakala sibi
le
sibi e le kotlo e ho se motho ya ka e lefang kotlo e le boima ho bile ho se motho ya ka lefang kotlo.
I truly believe that God ordained it that way, that the penalty would be so great that no man could pay.
Ruri ke dumela modimo a rerile jwalo hore kotlo e be kgolo ho ho se motho ya ka e lefang a tla yetse ka sebele sa hae jwalo moputsi wa sibi ne e le lefu.
We were all born in sin shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Me bohle re tswaletse sibeng re bopetse bokgopong re tlile lefatsheng re bua mashano ka hona ho se le ya mong wa rona ya na le tokelo kapa ba ke ke ba fumana motho ya na le tokelo lefatsheng.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature. For his disobedience.
Me sibi a se a kala lefatsheng sibi se kalile le hodimo. Lucifera diabolosi ine le sibupua se a hlotsweng ka o hloka kutlwa hae le pele a hata lefatsheng. Sebe se kalile le hodimo mo modimo a na a beile manyelo e le tse jwalo motheong o tshwanang le o a beileng batho hodima ona. Tsebo, sefate sa tsebo, sefate sa bophelo le sefate sa tsebo mo motho a na ka etsa kgetho ya hae.
When Lucifer was given
me ya re ha Lucifer a fua maemo a ka pele ho etsa kgetho ya hae a ba ka ntho e ka hodimwana e o modimo a na ena le yona ke yona ntho e qadileng bothata.
And there was a requirement for sin. The requirement was
moputso wa sibi o no le teng moputso ine le lefu lefu ine le kotlo.
And that is, we could go into great details of this because
Mickey wore re ka kapodisa taba ena ka bophara go ba ha ke dumele ho ina le lefu ha ise le leng fela
ho
na le bophelo bo le bong.
And I believe a man that has eternal life can never die.
Amen. Praise the Lord.
And I believe there is a complete annihilation of that soul that
ke dumela motho ya nang le bophelo bo sa feleng a ke ke a shwa ke dumela ho ina le timeletso e phetheileng ya soul e o etsang sebe ho ba bibili itse soul e etsang sebe ruri e tla shwa e se motho moya o etsang sebe ka baka leo satana o tlameile ruri ho shwa ho sengwa ka botlalo.
I disagree with the universalists.
Kamo ke hananang le batho ba thuto ya pholoso ya batho bohle ba reng satane o tla pholoswa o entse sebe mme ke mokapi wa sebe mme soule ya hae e entse sebe mme e ne e le moya spiriti moya oo o tla timeletswa ka botlalo ho se hlole ho sala letho la ona mme motlha sebe se ne se otla lefatshe morao tshimolohong jwale ka lesela la botsho bo theohang mahodimong se ile sa thetefatsa lefatshe ruri sa latlhela sebopua ka seng hodima lefatshe le tlholo yotlhe ya modimo bokgobeng motho a dula bokgobeng ba lefu bolwetse bothata hlomoo tlhao yotlhe ya wa le lona.
That actually paralyzed the earth.
Sebe ya eba anesthetic e thetefaditseng lefatshe ruri ya ba re bewa mona ntle le tshepo go ba sebopua ka seng lefatsheng se ne se le tlasa lona mme motho mang le mang lefatsheng o tlasa lona.
So it had to come from some place where there was no sin.
Ka baka leo ya tlameha ho tswa sebakeng se seng moo sebe se ne se le siyo e ke ke ya tswa lefatsheng ho se motho hara rona ya ka lopollang e mong ya tlameha ho tswa ho e mong.
Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wonder.
Ha o le jwalo motho o ba a elellwe hobane o arwane le modimo wa hae ya e ba mophaphathei ba bokolla ba lla ba sebetsa ka thata ba phaphatheha hohle hara dithaba hara mahwatata ba batla motse o moahi le motheui e ne e le modimo.
For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him. But there was no way back.
Hoba o tsebile ha ka fihla ka pela sefatlhego sa modimo a ka lokisa ditaba le yena empa tsela ya o kgutla e le siyo a latlheha ke hona a sa tsebe a lebeng naefe ka hona a tswa fela a phaphateha le ka o fumana tulo e a ka fumanang tsela e kgutlelang sebakeng seo. Ntho e nngwe ka hare e mmolela hobane o tswa e sebakeng se phethahetseng.
There is not a person here in this visible audience this morning or in the audience of the
ha o motho ka hara letshwele le bonwang lena ho seng hona kapa letshwele la tape ya magnete mo e tla ya teng lefatshe ho pota ha o motho mona kapa hohle ya sa batleng phethahalo eo o lefa melato ya hao wa nahana ho tla fela hoba o lefe melato ya hao motho o se a kula lapeng la hao hoba bolwetse boloki jwale o ekeleditswe melato e o e lefang.
The first thing you know, your hair is turning gray and then you want to be
ntho ya pele wa tseba moriri wa hao wa pudufala mme jwale o batla go kgutlela botjheng mme go na le ntho ka dinako tsohle ka mehla mme ke ka baka la lekhubu leo la sebe empa ka pelong ya hao ka gobane o batla ho go bontsha phethalo e le teng kae 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 ntho e teng.
That's the reason many times today that a sinner is still wandering.
Ke lona lebaka hangata ka jeno moetsa dibe a santseng a phaphatheha mosetsana e motle o tla poma dikgole tsa moriri wa hae ho tuma ho ferefa sefatlhego sa hae ho iketsa a shebe hantle ho apara diaparo tse bontshang sebopego sa seemo sa hae hobane e le yona fela ntho a ka e fumanang go batla kae kae go leka go fumana ntho e ka mmuseletsang ha ka kgona go etsa gore banna ba moletsetse molodi go mo dumedisa go bonya le yena batlhankana ba tla etsa jwalo go mosadi go leka go intlafaletsa yena ba aisani ba aintu ba ehlophisi ka mogho o itseng go ba etla shebe hantle o fetya mo aisani ke ka dina go tshohle re ba tla ntho engwe ho minto engwe ha e phetse o fife ho fufela go dingwana go yona.
The young lady will find another young lady's more powerful.
Mosetsana o tla fikela mosetsana e mong a tume ho mofeta. Moaisana o tla fumana ntlo e ntle ho feta ya hae. Mosadi o tla fumana mosadi e mong ya apereng ka tsela e itseng e shebeang e le ntle ho mofeta.
It's something in us that's seeking out for something.
Ke ntho e nngwe ka ho rona e batlana le ho hong. Mme ho ho bontsha ha re lahlehile.
We want to find that something that'll bring us to that
satisfaction.
Human beings tried it through the ages. They wept for it.
They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it. They wept for it.
Finally, one day, that's that day of Calvary. There was one came down from glory.
Yes.
One by the name of Jesus Christ,
son of the Lord,
came from glory.
Lebitso la hai ile Jesu Kriste mora wa Modimo ya
theuile
nganye me kholgotha ya botswa ka lona tsatsile mo putso wa leshwa me putso ya sibi ya rarollo ka mihla le mihla me la bula tsila e yang thong ena e o re lapetseng re nyoretsweng la tlisa sebaka sa khotsofalo ha o motho ya ka etelang kholgotha me a e bona ka mo ileng ka teng a ka boelang a tshwana ntho yohle wa kileng a elakatsa le ho ilabalabela e phethilwe ha fita sebakeng seo e ne e le letsatsi le bohloko hakana le ntho e bohloko hakana labala sisinya lefatshe la sisinya lefatshe ka mo leso sisinyi pele
when Jesus died at Calvary and paid the sin question.
Mohla Jesu a shang kholgotha me a lefela karabo ya sibi le fatsi da sibi la fifala le tsatsi la dikela haramba motsiare la tshoro ke mithapo le mafika reketla dithaba tsa gepuwa le ditupu tse shileng tsa bitsea di tswa le bitleng.
What did it do? God zeroed in on cow
le entseng modimo wa ema botseke modimo kholgotha a lematsa phofolo e e bitswang satane ka mehla le mehla.
Jwale
ha isali a hlafa la ofita utlwa mohlango ho ba le tlisitse le sedi molokong wa batho mali mangwatse ba ba ne phofolo e le meeting e hlafa la ofita e ha ba ho hle ka mokokotlo o robeile. Jwale satane wi la kakalatswa mani kholgotha le fatse le pakile ho le jwalo moputso o moholo hadi o kile ngwaleshwa ho mme yena fele yana ka olifa o tlile le ho e pheta kholgotha ke hona mo moputso o moholo o lefilweng teng. Ke e nngwe ya dintho modimo o ne o e hlokile ho se motho ya nang le tokelo ho se motho ya kgonang ho se motho ya etsang mme modimo wa tla ka boyena mme a etswa motho mme a phela bophelong ba motho tlasa ditakatso tsa motho mme a thagiswa kholgotha mme mono mohla satane a nanneng hobane o tla sitwa ho etsa o tla sitwa ho feta ho yona o fetile getsemane le molekong ka mong o motho a kileng a o emela a feta ho yona jwale ka batho bohle empa a lefa moputso.
Like
an anesthetic for an operation. When a doctor gives an operation, he gives an operation. Le shebeletse empa boholo ba bona ba sa itsebe ho a tshwana le ka jeno bongata bo shebeletse dintho tsena mme le ya ho le jwalo ha ba dielellwe ha ba ile lotse la etswang ba ntse ba le ka ho batla menate le dintho tsa lefatshe ho le ka ho fumana tsela ya bona etswang.
There was been many signposts that pointed to that day.
Ho bile le matshwao a mangata a nileng a supa letsatsi leo diriti tse ngata tse kgolo la sutswa ke konyana pholo le ba gorwana le dintho tsena tsohle empa a sitwa ho gaolwa a sitwa ho roba phuparo eo ya lefu mo satan ana ke tsene fatshe teng wona mafika ao a kileng a tsamaya odima ona ho nyolosa le ho theosa lefatsheng ho tukisa sebabole lucifera eo e ne e le mora mafube mme o tsamaile odima lefatshe e sa le manya a serete se tukang wona mafika a neng a fodile mohla jesu a ne a sa golgotha a thunya a tswa lefatsheng
And the bondage of Satan was broke.
Moputso o lefilwe le bogoba ba satane ba rojwa. Modimo wa boela wa bea matsogo a motho. Tsela e gutlelang ho seo a neng a se batlile a sa tlameha ho boela Allah.
When he broke the backbone of Satan,
Mohlano roba mokokotlo wa satane, mane kholgotha, mokokotlo wa sibi, malwetse, mme ho gutlisetswa motho ya shwana lefatsheng ka pela sefahleho sa Modimo. Ka dibe tse tshwaretsweng, hallelujah, dibe tsa rona di tshwaretswe. Satane ha sa ka re sira ho Modimo, mmila o butswe, ho na le mohala o beilweng mono, ho na le thapo e yang ganyeng, e kopanya motho e mong le e mong le thapo eo. Ha motho a tletse sebe, e mo hokanya le setsi seo. A ka tshwarelwa sebe seo e seng ho fela empa sebe seo se lefilwe ha wa tlameha hore ha ke na tokelo e hlile ha ona yona o no ke ke wa ba le yona empa yana le tokelo o nkile sebaka sa hao o lokolotswe ha o sa tlameha ho phaphathela ha o sa tlameha ho ba monna ya tsoma monyaka ka ntle mona lefatshe Uba hona le sidiba sa Maria muntswe mothapo wa Emmanuel ba di bi ba inwa ni phukun leo ba lahlelwa ke kodi ya sibi sa bona
You don't have to be lost There is a highway And a way And it's called the way of holiness
Ho wa tlameha ho lahlea mila o teng le tsela mme e bitswa tsela ya galalelo ba sa hlweka ba keke ba feta o dima yona ho ba o fitile sidibeng pele Anto kena mmile o robile matla satane o butse minyako ya tronko ya dihele ho motho mali manyana kwaletswe lefatsheng lena kara ditronko ho tshwa seo lefu le tla ba sona ho yena
on Calvary he opened those cell doors let every captive go free
ho dima kholgotha o butse minyako ya sele a lokolla batamuwa ha o sa hlola o tlameha ho harula kwa ke sebe
You don't have to no longer yield your members to sin. Drinking, smoking, gambling.
How sa hlola o tlameha ho nela di thotsa house being honwa ho tsula o gambola ho bua mashano o ka tsepahala wa luka ni wa tsepama ni ha o litho le satana a ka lietsa nka yona ho ba o tshwere thapo thapo go philo e ankorilweng le fike la mengwa
nothing can shake you from it
ha o litho le ka o rutlang ho lona Ha o mea e ka o pheula ngolona ha o litho isi tale lifu ka bolona le kekela re araonya le lerato la modimo le o kriste jesu ke se o kholgotha ine se bolela
man that were in bondage were set free
anna ba ne ba hule hilo ba lokollwa anna ba kile ba dulata sa tshabo ya lifu ba ka se hlole ba tswa lifu motho ya batla motho o motheile mo ahi modimo a ka hata mmile Me a libisa sefahleho sa haile ho dimong go bana o lokolotswe hallelujah
He's redeemed You don't need to wonder no more Or there's a way
O lokolotswe ha sa tlameha o phaphatea
go
ba mogwa o tseba hore o lokile ka patshe o teng modimo o re fa bophilo di bi tsa rona di fedile tsatsile o la kholgotha le lefile moputso
When we see all that
Hare bona ho hohle ha o makatse ha se roki sengotse hare mafika a petswa le mahodimo a matsu moloki ya ka ke bisa hloya ha yashwa le sira le petswa le seno tsitsila e isa menyake ya le hodimo le letsatsi na bo sa fele abraham ha sa tshwanela o phaila ho kutlana ha abatla motse Modibe ha sa tshwanela ho labalaba a ka pholoswa ka patshe mukudi ha sa tshwanela ho labalaba hore o tla fola ka patshe
the opening veil on that day at calvary revealed the way
le sira le bulwantsa tsi le ola kholgotha le senotsi tsila e fetela ntlolong e phetheileng modimo o re file maatla moya wa hae go phela ka tlholo go dima dintho tsena tsotlhe gore kopa go e dumela fela.
That happened on that day at Calvary. There never was a day like
that. Oh, wait, that's it, that's in Leo Man, Holhota. How is so belly tati, let's run a little on. How's that last hali tati? Let's run a little on. Halisa Tokahala. Mupuzo, only feel it. Merulopuluzi. Hulebuemu dimu, relopuluzi. How little Leo Sonelang will lava la bacalona. Kakaya yona, hai salio. It was so yoshe. Lisira le petle harteni. Mereshomilo mbile. Resolar pila. Empa go dumela le go tsamaya fela go tswela pele re tsamaya re fitlha gantle ka pela sefatlhego sa modimo. Aborama o tsebile le ba bangwe ba tsebile go motlha ba ntse ba batlana le motse ba tsebile ba tswa kaekae ntho e nngwe e ne e tsaetse ba ne ba phela lefatsheng le shweleng ditho ga fitlha ditshisinyego tsa lefatshe ga fitlha difefo dintwa le dipolayano phiri le konyana tsa jana kapa phiri ya ja konyana metawi ja po ha shebale hantle phoso e teng kae kae a tsiba o bane phoso e teng kae kae
man brother kill brother
banna le mwina a bulaa mwina ntate a bulaa mora le mora a bulaa ntate phoso e teng wa tsofala wa shwa wa homella malwetse a motshwara o bogobe
the trees grow but not immortal they die the mountains change.
Difate di a hola empa e seng ka o sa feleng di a šwa dithaba di a fetoga mawatle a omelela metsi a fela phoso e teng mme o ne a batla sebaka motseng o tseo di sa
etsagaleng
a tseba ga ka fitlha ka pela sefatlhego sa ya e lokisitseng a ka kgona go lokisa ditaba le ena o ke monyetla o moka ka moetsa dibe o teng go seng gona go tseba o bane o fumane tsela jwale tsatsi leo mane gologotha le botse tsela.
For all those patriarchs,
Kaobani saw so ba batireka bao ba sitsumen le o se batla. Golgotha yo neile sona ntle le theko o kae hana jwa?
How would you turn it down to join a denomination?
O kae hana jwa go ngodisa puteng ya bodumedi? O kae hana jwa go ifapanyetsa ka ntwe e sile menyaka ya lefatshe? Go bane mo sa ya mohele? Le sira le phetle han le boela le gutsetsa motho hantle ka plus fatla o sa modimo. Sibe sefe fela ha se yo yena le o bea tsela ka pela hae ho ya nthong eo a e batlang le godimo ganye kgotso bophelo bo sa feleng ntho yohle ka pela hae hantle tsatsi leo ebile setibile sa lefu matleng a satane le fedisitse ntho yohle mme ke mmona mono e ne e le konyana ya edene go tswa seriting sa yona sa pele motlhabele ka tumelo a na tlhagisisa modimo setlhabelo se molemo go feta sa kaine motlhomong a tlama molala wa konyana ka thupa ya morara a e hulela lejweng go tshwara lejo ka letsola hai e le leratswana a hulela tlhoana ya yona morago mme a tlhatha le o e ratha go fitlhela ešwa mme boya ba yona ba kolobiswa ke madi a yona ya pitika mading a yona e ne e le seriti empa tsatsing leo golgotha e ne e se konyana ya lefatshe lena empa e ne e le konyana ya modimo e neng ešwa e pitika mading a yona ka sebele ya tlhathwa le o rathwa le o otlwa le o tshwelwa le o kgatlhelwa le o jabelwa le ntho yotlhe ke lefatshe mme madi a rotha dithapong tsa gae motlhakonyane ya abele e ne ešwa ya šwa e bua ka puo eo abele a na sa itlwisise e ne e lla mme motlhakonyane ya bodimo e ne ešwa tsatsing leo mane golgotha o buile ka puo ene ke ya utlwisiswa ke motho ga e se ena modimo wa ka o ntlogeletseng
hacked to pieces, chopped up.
Ine le konyana ya modimo e hlahlathilwe dikoto e ratilwe e le yena konyana eo abele a na e hopotse mohlana a bona peo e tshepisiweng ya mosadi e le yena konyana eo Daniele a bone e kgwepotsweng thabeng e se ka matsogo e le yena lebidi le ka gara lebidi go moprofeta tsotlhe tseo ba di boneng pele di phethilwe tsatsing leo golgota go go gotliseditse ntho e kgolo ka gare go go robile mokokotlo wa satane pele re lokela go batla seo letsatsi leo le ne le se bolela bobeding re lokela go bona seo letsatsi leo le re etseditseng sona jwale seo le re etseditseng sona jwale borarong ga re shebeng seo e ka kgonang re se etsetse tsatsi leo e ka kgona re etseng pele re tlameya go sheba go lona goba ke letsatsi le legolo le legolo go matsatsi yotlhe tefo ya sebe ya rarollwa maatla a satane a rojwa mme jwale re batla go bona seo re se buseletsang jwale go buseletsa motlha jesu a nashe golgota tsatsing leo ga le fela dibe tsa rona fela empa o bile a le fela moputso le o etsa tsela eo re ka mo latelang ka yona bakeng sa rona jwale ka bo adama ba weleng ba lopolotsweng jwale ka ga moya o tsamaise adama wa pele ka moya yaaneng a laola tlhago yotlhe jwale rona adama wa bobedi kapa batho ba lefatshe ba lopolotsweng ke kreste go tloa tsatsing leo la golgota re ka mosala morago jwale ga a ne a swa mane golgota o entse tsela a neela moya moya o halelelang go ga o gotlisetsa lefatsheng gore nna le wena re phele ka ona ke seo golgota e se bolelang go rona go mo latela pele shebang go lona bonang seo le re etseditseng sona mme jwale re tshwanela go etsang go le ananela nna le wena re tshwanela go etsang jwale re re be ke ke ananela go gotle agolo empa re tshwanela go le amogela mme go le amogela ke go amogela botho ba gae kreste pelong tsa rona jwale re lokoloile sebeng ka gona ga o matlhatlhela a sebe a leketlang go rona go gang modimo jwale ka goja re so etse sepe setlhabelo se phetheileng se re phethaditse goba jesu o itse le phetheya jwalo ka gantata lona ya legodimo a phetheile jwale ga o sana letho le e tlameyang go etswa empa re phethagatswa ka pela sefatao sa modimo jwale ke gona moo re latlhelwang ke maemo a rona ga re sa tlhokomele re leka go re hetla morago go seo re neng re le sona mme ga fela re hetla go seo re neng re le sona setlhabelo ga se bolele letho go rona o gale e bone kereke nkeke ka nkeke ka leka go etsa mosebetsi nkeke le lona lekeke la kgona go leka ga o thuse letho go latlhaile le go qaleng ga fela o hetla go seo se entseng empa o se shebe seo se entseng tadima seo tsatsi leo golgota le o etseditseng sona le lefile moputso wa gago le rarolotse potso dibe tsa lona di le jwale ka sekarlata di tshweu jwale ka lehlwa gobedu jwale ka crimsone tshweu jwale ka boya jwale ga o sena sebe o tlhoka sebe ka go phethagala go sa tsotele seo se entseng kapa seo o se etsang o santse o sena sebe ga o amoetse jesu keresete le mopholosi wa gago dibe tsa gago di tshwaretswe ntho efe fela e tshwaretsweng e tlakotswe ebile e lebetswe jwale e ba e etsang e le abela ka mora maemo ao moya wa gae go mo latela le go etsa ka moo a entseng bakeng sa ba bang ba latelang e ne e le motho a le mong fela motho ya phethaetseng o fane ka bophelo ba gae mme o le etseditse motlhala jwale re tshwanetse go etsang jwale ntho ya pele eo ke batlang go e bua ke gore jesu ga a ka iphelela bophelo ba gae bo ne bo neelwa ba bang go ka o phethagala ke bophelo bo o sa feleng ga o re o tsamaya kereke mme o etsa dintho tse molemo go gotle empa ga o iphelela bophelo ba gago ga o na bophelo bo o sa feleng bophelo bo o sa feleng ke bophelela ba bang bo pakile go motlha bo ne bo kena go konyana ya modimo o phetse mme o ne a ena le bophelo bo o sa feleng goba a sa ka iphelela o ne a phelela ba bang mme o amogela bophelo bo o sa feleng ka o amogela tsatsi leo mme ga o sa tlhola o iphelela o phelela ba bang motho o ne a re o ka thola jwang wa tloela motho go bitsolola jwalo ga o iphelele o phelela ba bang o tla o lopolole motho eo le ba bara mme bothata ba yona ke gore kereke e lebetse gore e ne e le bara o mora o nka sebaka sa kreste o mora ka baka leo o seke wa iphelela phelela ba bang.
Well, Brother Abraham, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you.
Nka pilela mwina eno huba ruri ke mwina ya lukile. Hasi yona. Pilela mutu yeo ya ushoile. Pilela mutu yeo ya waka ubula ya hawa kakona. Kisa uba mwente isona. Bamu bula ile miashwa. Hori ataba puluse. Kibu pilo bo safele mbo.
That's in your bosom.
Rona. Ika sufubiensa hao. O sheban le le hodimo he empa o tela dintho tsa hao ho fana ka tsona jole ka hang ku ifana ka boya ba yona o sheba jwalo nqa kholgotha.
I hope this helps you.
Ke tshepa sena se tla le thusa o kena sebakeng ke se o tabernakele ke se o batho bohle ba tlameha ngo sietsa ke o fumana se o leng sona le hore morero ke ofe.
Church isn't going to church just to play music.
Kereke a suya kereke mfela ho letsa mmino ho bina di fila. Kereke ke sebaka sa tukiso. Ka hlulo e kala tlhong ya Modimo.
We must reckon ourselves dead and alive to Christ.
Then he relokela o itemwa re shwile me re phila ka o Kriste. Jwale he o entse tsela ya hore re itelle tshebetso ya hai. Ho molatela. Ha re molatela re phila bophelo bo a bophitseng.
Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it.
Jesus ubuletse me a e bua.
Anke
ke le qotsetse dikotso tse mmalo malebana le yona. Mamelang ka hloko. Le sekela e fosa Jesus uitse ka tsatsile o tla getha batho. Jole ka dinkuli dipudi.
And he would say
me o tla re ho dipudi e mang ka le hlakoreng la ka le letsiadi me ho dinku e mang ka le hlakoreng le letuna.
And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me.
Me are hudi puri.
I was in prison, and you did not visit me.
Obani ki nabe ki lapile.
Halia kala neka aja.
Kile tronkong. Halia kala nketela.
Kishubuti.
Halia kala nkapesa. Kinyorilwe. Halia kala mpameti. Kikula. Halia kala nketela. Tuang hunna ki hona.
And on the sheep, he said, I was hungry. And you fed me.
Me hudi unku ari. Kinabe ki lapile. Mila neka aja ke hlobotsi, mila nkapesa. Ki kula, mila ntsebeletsa.
And notice, don't fail to get this church. Keep this in your heart forever. It was so
mile muhang. Le se hloloki utla taba ena kereke. Boloka ntaba ena pelong ya lona ka mehla le mehla. Taba eo e entswe ho sa lemohu. Batho ha ba etse tshwanelo ya mosebetsi. Motho ya o fa ntho e nngwe hoba a tlameile ho e etsa. Motho ya o fepang hobane a tlameile ho etsa ho o na le mohopolo wa boitshepo. E ka kgona e be bophelo ba hao ka sebele. Semelo sa hao ka sebele. O ne o hlola haholo ho dinku tsena ho di bileng tsa re. Morena, kinining ula pileng,
mire
saka rao fepa, kinining ula pileng, hileng rao fepa,
mohlao
hlubutsi, mire rao fa diaparo, mohlao nyorilwe, mire rao fa metsi,
mohlao
kula, mire rao sebeletsa. Ientswe ka boitshebetso ho tswa leratong, bophelo ba hao bo ne bo phela ka ho bona fela,
Modimo,
batho ba ke ba bone seo kgolgotha e re etseditseng sona ka ho itshebetsa. O kile wa ba jwalo nini morena ha re a karatse ba ho like le shebe se o ile sona Jesu a re tulu ha le hore se o le sietse di tsembana le sietse di tsenna
unselfish life
bo pile bo sa ikhopuleleng e se mo hopulo wa bobedi ha se o nana ka yona empa o shwile hona di ntontsa le fatshe lena o bile o pila hakana ka o Kriste. Le o tsama mmile ngona ho di ntho tsena e le ntho e itshebetsang ka boyona. O mpa o ietsa fela. Ha se hore be jwale morena. Morena na o batla ke re ke ietse. Ha se yona. O mpa o le karolo ya hae fela. Moya wa hae o ka huwe. Mme o itshwara jwale ka ha le yena a entse. le a itlwisisa.
There is a way that seemeth right unto a man.
Ho motho tsela ka bonala e lokile a ti pheletso ya yona ke tsela ya lefu. Ha se bohle ba re morena morena ba tla kena. Empa e le ba etsa thato ya ntate wa ka. Ho tswa pele ntse a bona fela ka boithaopo bo itshebetsang. Jwale tsatsi leo mane kgolokgotha le lefile boputso gore re tle re kgone go ba jwalo. Ga se gore wa tseba mohlolwadi Jones o kile o ne a sena mašhala ya ba ke mo rekela mašhala ke a o bolelela ke bone mo ena a tlhoka sutu ya diphatlho mme ka mo rekela sutu ya diphatlho go bokwe modimo ke mokeresete o banna moikgomosetuo wa mofutsana motho ya madimabe o mo ikaketse letsola gao le le tona le seke la tseba se e tswang ke le letsiadi lele le tsiadi le seke la tseba se e tswang ke le letona go swa ka bokeresete fela go o etsang le ya o le jwalo ke semelo sa gago ke se o bopilweng ka sona wa etsa le ya o le jwalo empa e le bophelo bo o phelang ka o wena o inetse go moya ka botlalo mme ompa o iphela ka o wena o utlwa moya o bokwang o bophelo bo ga se nna ya phelang paulos o itsalo empa e le kereste ya phelang ka go nna ka o itshebetsa fela ee ke ya o bolela moena brene mona re bakeresete re thusa batho bana re thusa batho bao o banna ga o swabe ga se bokeresete boo bokeresete bo tlameile o bonagatswa ka o itshebetsa fela e tlameile go etswa mme o lebala fela ka yona ka nkeke ka kgona eya o etse kereste o neetse modimo bophelo ba gae ka botlalo a inela jale ka mosebeletsi wa botlhe go batho a neela bophelo ba gae fela o ne a sa tlameya go etsa ga e etsa ka boitshepo ga ka a re jale ba ena botlhe le tlameile go nkokela godimo go ba ke tlile o leswela ga ka a bua letho ka yona a swa le ao le jwalo go ba e ne e le modimo ka go yena ke modimo ka go wena ke modimo ka go nna ya etsang gore re shebe ba bangwe ke nku ka letlhakoreng le e leng e mongwe wa bona o tla re be morena ke entse gona mme morena ke entse gwane o itse tloang go nna lona ba sebetsa mogopo ga ke yaka ka letseba le gona ga kereke e ka fitlhela dinnete tseo tsa motheo gore ga se ntho e o lekang go e etsa e o iphudugang go e etsa ke ntho e tswaletsweng ka go wena o ntshwarele motswalle wa ka wa pentecosta ke mo pentecosta empa metswalle ya ka ya pentecosta e fitlhile maemo mo e ka kgonang ebe mmino o potlakileng morethetho wa ditlhopha tse itseng kapa go opa diatla kapa meropana go tlhaisa mogoo go empa e le maikutlo ba letsa mmino pele ba yang tweng ba kenya batho maikutlong a ntwa ke dumela mminong ke dumela go openg diatla empa ke dumela dinthong tsena ke nnete ruri re tlameile go ba legoo empa lesila dintho tse golo di sa etswa ke bophelo bo ba boitelo bo ipeileng setlhabelo go modimo bo o phelang ka go wena bo etsa go o lokileng ka boitshebetso ka o bane e le go o lokileng go tswela pele fela o sa nagane letho ka yona go e phela fela o nte o tlhokomela o bona se etsagalang ompa fela gao o tsamaya mmileng ke seo gorogologotha e neng e se bolela go wena tseleng go bulela tsatsi leo jwale jwale o gopole o keke wa ba karolo ya pudi le karolo ya nku dikeke tsa tswakana jwale batho ba bangata ba re ee wa tseba keng re na le mokgatlho setlhopheng sa rona rona re thusa mafutsana re etsa gona go o itlhoketse empa o itetsetsa phala ya gago ka yona ga o ke o etsa jwalo kabelo ya gago o etse ka sephiring jesu o itsalo ka o itshebetsa fela ntho e go wena jale ka o tloa go lata senwelo sa metsi o nyorilwe ga monna ya gaufi a nyorilwe o a mo naganela le ena monna ya gaufi o na le tlhoko o nagana ka yena jale ka ga o nagana ka tlhoko ya gago mme ga o e tsotelele ke o phela fela jale o keke wa ba karolo ya nku le karolo ya pudi ka gona ga ore be kereke ya rona e na le mokgatlho re abela bafutsana mme re etsa sena le sane le o etsa se seng ga o e na le se seng ka ntle o se seng bophelo ba kereste ka go wena ompa o etsetsa lefela ruri jesu paulos o boletse bakorinte ba pele le13 leyanka aba leruo laka go fepa mafutsana leyanka neela mmele wa ka go ba setlhabelo se tšheswang ga o nthuse letho jwale gona go thata empa ke nnete o tlameya go fitlha nneteng eo go elelwa se kgolokgotha e o etseditseng sona Ya sheba luhuri. Oh eh, hu hu. Asiona. Hai ba muraye wa muti. Ana tlamaile ho ya gonggol. Ho thagisa. Muraye mo le mong ya tlang o tshwanela ho ya gonggotha.
He must also have a
calendar.
You must have that day of
calendar.
I must have that day of
calendar. Ki tlamaile ho fumana tsatsi leo la gholgotha. Ho ho rarolla putse ya se. E seng utsukutla matswa le morero. E seng utsukutlelwa ka hara kereke. E seng o kena ka lengoro. E seng o kena ka gao. Empa ho kena ka tswalo.
He never gave a letter.
Ha iso fane ka lengoro. Ha iso abi gao. O fane ka tswalo ke ka mo re kenang ka teng ebe ho tloa mo re phela bophelo ba bo Kriste ka boitaolo. Jwale tlhahiso e nngwe, karolo ya pudi kapa karolo ya nku, ha bana ntho e jwalo. Ha o karolo ya pudi le karolo ya nku, o pudi kapa o nku. Jwale ha o etsa dintho tse molemo fela mme o hopola hobane o ka kena ka ntho eo, e tla ba letsatsi la gholgotha le ne le sa tlhokagale ho ba teng. Molao o hlahisitse ho. Impa iri ka ho kusitse letsatsi la gholgotha ine ile ho kenya hore re sebe ditho tsa kereke fela. Impa ho ba bara le baradi ba modimo ke seo letsatsi la gholgotha ne le sona, ke seo le ne le sibulela ho wena o tle o kgone ho sebetsa le ho latela lo itshwara jwalo ka Jesu.
Now the river doesn't run up and down at the same time.
Jwale nuka ha iphalle le hudimo le tlase ka nako e lengwe. Nuka iphallela nqa e lengwe. Mi moyo wa modimo o phallela nqa e lengwe. Ha u itswa kanye le dintho o phallela nqa e lengwe.
What's Jesus in closing? Jesus said the word. Ele lwan Jesu kwale.
Jesu witse. Mesebetsi eo ke etsa le tla etsa le lona. Le tla etsa le meholo yena ho ba nna ke ya ho ntate.
I'm not saying this so much to the church here.
Taba ena ha ke bolelle kereke ena ha kaalo le ya utlusisa. Impa melaetsa ya hatiswa e utlwa ke mashume a dikete le fase ho pota. Ke tla arabela mosomi putso eo hona jwale. Ke mile ka phetelwa ho bolellwa ba re gele. Na u dumela bibili. Jesu witse. Ni sebetsi eo ke etsa le tla etsa le lona. Le tla etsa le meholo yena. Ho ba nna ke ya ho ntate.
How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander?
Kampi fala hakaka munhadi. O ka papatia hole hakaka le temo ya moya ka botlhale ba hao ba thuta modimo. Ka kutlwisitswe ya hao ya kelelo ya ntwefi.
Fela.
Motswale wa ka ya gabane le ya lahleile. Ana ha o tlwisi ho bana bibili ena e tolokwa ka moya.
Jesus thanked the Father and hid it from the educated and shrewd.
Jesu le buile ntate ha ipatetse ba rutei le ba masene le ba bohlale le ba hlalifi. Le o isenola la masia aba tla ngotla gholgotha.
Now watch. Jesus said, watch how he
said. Jale hlokomela Jesu o buletse. Hlokomela ka mo a ihlalusitse ka teng. Mesebetsi eo ke yetsa. O yetsa hona jwale. Mesebetsi eo ke yetsa hona jwale. O fodisa bakudi o tsosa bafu. O tutubula mahlo a difofu le lona le tla etsa mesebetsi yena. Le tla yetsa le dumela ho nna. Ni etsa mesebetsi ena. Mi hape le tla etsa le ho fitisa mmona. Ho ba nna ke ya ho ntate.
A little while and the world won't see me no more. Yet you
se o suka e mele fase ha sa tampona, empa lona le tampona. Ke tla ba le lona le ka ho lona ho isa pelo tsenya le fase. Nke ke ka le tlwela la ba di khutsana, ke tla rapela ntate. O tla le romela motsidisi e le moya o halelang o le fatse le keke nna o amohela. Empa lona le ka mo amohela.
Now notice the greater work.
Jwale elelwa. Mesebetsi e meholo. Ine ile ho kenya matla ka hara kereke e seng fela ho fodisa bakudi ka thapelo. Ho lele ka matemone ka thapelo. Impa. Ho abela badumedi bophelo bo sa feleng.
The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church.
Moya o halelang o ne o tlatla le ho bewa matsong a kereke ho aba bophelo. Oh, ke seo gholgotha ne se bolela. Inkile banna le basadi ba nyehlile. Ba wile le ho ba phamisetsa sebakeng. Ho ba bara le baradi ba modimo. Ho fodisa bakudi. Le ho aba bophelo bo sa feleng. Le ho fa badumedi ba nang le putlo moya o halang. Banna bao inkileng ya ba bomo sa dumele ho fetola ba dumedi le o aba bo phile bo sa feleng ba moya ho fetisa ha kakang hore mosadi ya kulang eno ya robetse mona nka rapela thapelo ya tumelo me ya fole ke ntho e kgolo eo ke seo a neng a se etsa mohlango empa hothwe le tla etsa le ye meholo yena ka lefa maatla e seng o mo thusa nakwana fela empa ho mo fa bophelo bo sa feleng moo e tla be e le ka bo sa feleng ka mehla.
Poor blind wretched people.
Batho ba futsanaileng ba foufetseng ba madimabe le fosa jwa ntho eo naga le bone seo ntho e kgolo e leng sona ke ntho e kgologadi e kileng ya etsagala e ne e le o fa batho bophelo bo sa feleng bophelo bo sa feleng keng bophelo bo a bo phitseng bophelo bo neng bo leka go yena go abela ba bang hono na motho a ka tlhaetsa jalo mora modimo a ka kgona.
Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted.
Jesus said, bao le ba tshwarelang dibe ba di tshwaretswe.
You retain them.
Bao le ba ballang sibe ba se ballwa. Jwale ke hona mo kereke ya Katolike le tseding ba etsang phoso ya bona e kgolo. Ba ye ba tswe mme ba re ke o tshwarela dibe tsa hao. E ne se yona.
How did they get sins forgiven in the Bible?
Ba ne ba tshwarela dibe jwang Bibeleng? Petrus o arabile potso eo ka letsatsi la Pentecosta ba re. Re tla etsa jwang ho bolokeya? Re ka ifumana jwantho ena eo lona bohle le nang le yona a ngola lengolo la pheko fatshe a ba bolelela gore ba etseng a re bakang e mo le emong wa lona go modimo mme le kolobetswe ka lebitso la Jesu Kreste bakeng sa eng tshwarelong ya sebe sa lona ke eo mesebetsi e meholo ke ba bakae ba lona ba rere oseng gona ke ba bakae ba lona ba mametseng lentswe la ka lebanteng la magnete ba ikemiseditseng go ya golgotha oseng gona le o bona seo modimo a leetseditseng sona mona mme le tele tumelana tsa lona tsa phutlho ya bodumedi le o bolela evangeli.
It's in your lap now. What are you going to do with it?
Hallelujah. Thank you, Lord.
Why repentance?
Hallelujah. Holo na jwale. Le tla etsa ka yona. Go ba pa go le tshwarelo ya sebe ka gore di bulelo ka lebitso la hai. Le fatshe lohle. Go tala Jerusalem. Hallelujah. Thoriso ke mo he.
What does Calvary mean?
Go tla bulela ngwena. Le tsatsi le o le o etse ditseng. Ana le o hlohlile ka tuta modimo e itseng. Ana le o entse hempe e hlohlilweng. Kapa na le o entse mo Kreste ya rekisitsweng. Halleluya. Sebe ho tshwarelo. Le tla etsa mesebetsi e meholo ho yena. Le a bona hore bona ke bo mang. Ga ke re mesebetsi e meholo ho yena. Ho tshwarela dibe ka lebitso la Jesu Kreste. Empa ka ditumelwana le diputseo tsa bodumedi le tse jwalo o tlameletswe tulong o santse o sebeletsa lefatshe mpolelele monna mpolelele mosadi ya ka etelang golgotha mme a leka o ipeya motho wa goreng ya phame ka gobane motho e mongwe a buile ntho e itseng mpolelele mo o ka tjamelana le golgotha sefatlheong go latela lesedi la yona le nepaetseng tsatsi le golgotha na o ka tšhabelwa ke tsatsi le gao la mane golgotha wa tswa o le hempe e tlhotlhilweng o ka tswa jwang o leng kele morogong ya mogatlho o itseng mme wa rera dithuto tse entsweng ke batho gobaneng e sa o kokobeletse lentswe la modimo ga o ka fitlha mono le ka motlha o tla tswa o ikokobeditse.
How can you want to be so?
O ka batla jwang o fetwa ntho ha di mogatlong wa hao o hlomele siba ka tibe. Ati Jesu Kriste mo ra modimo. Wi kokobela di tsemile o hlathilweng. Se fahle o se di khohlela. Ho fihlela ili di hlone se khoba. Ba ba mo hlubudisa di aparo tsa ha ile mo thagisa ka pela le fatshe. A sa ka re letho ka di hlong. O ka ya jwang kholgotha. Me wa tswa o le ntho e fapaneng. Le wa neng a le yona di hlong se khoba.
Oh, you say they kick me out.
Oh, uri. Ba tla nthaela ka ntle. Ba tloela ba rae. Chabelwa ke letsatsi le ha o kholgotha. Modimo o tla sebetsa morero wa hae ka wena. Ke re ke ikotse hape. Chabelwa ke letsatsi le ha o kholgotha. Modimo o tla sebetsa morero wa hae ka wena. Ha rapeleng.
Lord. Oh God.
Thank you, Lord.
Take us all up to Calvary just now.
Morena. Oh, modimo re nyulele bohle kholgotha ona jwale. Re ke re furalle borona morena ho tshaba batho. Ho tshaba seo motho a tla se bua.
While the whole world laughed at him, made fun of him.
Gele le fatshe lohle le botsheile ho mosoma. Empa a mamela ho isa lefung. A mamela dihlong. amamela isita le mmuso wa federale wa kopanelo. Mirele mwa oba satani. Hani a otla lefatshe lena o fetile mmusisi le borena lefatshe lena. O buile yona ntho eo ka pela morena wa rona le hore. Mibuso ena ke yaka. Ke etsa ka mo ho rata nna ka yona.
And we realize that from that day to this world
under the rule by the one that cursed it. But God,
the
fatse lena tlasa thwako.
Oh God,
isali libuswa ke ya le go
hakileng.
Modimo, oh Modimo, re sebeletsa mmuso o sa rohakwang.
Father God,
ntate Modimo, ho babatse ha kakang ha ile mo o entse tseding tsa dintho tse kgolo o e lefatshe na ditshwantsho ka jeno. Ho dumella ditshwantsho tse kgolo tsena tse ka melao e leshome le tse jwalo o hlaella. Hore bana le basadi ba bone, ba sa batleng le ho sirela monyako wa kereke, empa ho ba dumela ho bona seo e leng sona. Tsela ya Modimo ke tsela e nyatsuwang ke lefatshe. Ho ba re tshwana le re kena Russia tlasa bokomunisi, re lefatshe lena empa ha re ba lefatshe lena. Re ne re etetse kgolokgotha, re ithagisitse bakeng sa mmuso wa Modimo ho fetwa e mong wa hae. Ho sa tsotelehe se buang ke lefatshe, re kgetha tsela ya ba mmalwa ba nyatsuwang ba morena. Re tswela pele ho kena tsuong. Mme re dumela ho ho le haufi morena. Mme re tla tsosetswa mmusong o tla hapa lefatshe lena. Jwale ka ha Daniele a o bonetse pele. Mme wa pchata lefatshe lohle la fetoha moko. Mme moya wa o fefola sehatelong sa lehlabula. Empa thaba lejwe la hola la fetoha thaba e kgolo e tlalang lefatshe. Lejwe leo le tla fihla. Oh, Modimo re batla ho ba karolo ya ona. Ha re iteleng re jare sefapano sa rona letsatsi le letsatsi ho phelela Kreste. Ho phelela ba bang. Fana ka sena morena. Ha o ena le batho mona o seng hona, mme ba sa mo tsebe jwale ka mophulusi, mme ba rata ho hopola thapelong e kwalang. Mme o rata ho fetola letsatsi lena la hao mane Golgotha. Na o ka phamisa matsoho a hao le hore nthapelle moena brena. Ke batla ho mo tsiba jwale ka mophulusi wa ka. Modimo a o hlonolofatse mohlankanyana. Motho e mong hape. Modimo a o hlonolofatse moena a ka morao moo. O ka ba le motho e mong hore ke batla ho mo tsiba. Ke batla lena e be tsatsi la Golgotha ho nna. Ke a kula mme ke kgathetse. Ho nthusang ho bapala hohle mona ka yona ntho eo ke tswaletseng ho e etsa. Ke tswaletse ho ba morao wa Modimo, mme ke nna ena ke itshwareletse dinthong tsa lefatshe. Modimo, ha nke ke thagiswe ka jeno. Ha nke ke thagise ka jeno. Bonna esita le mehopolo ya ka ke tle ke phele le Kreste le ho phelela ba bang. Ho sa tsotelehe seo ba nketsang sona ho ntshoma le ho ntlatlapa le ho bua hampe ka nna le dintho. Ha nke ke tsamaye ka boikokobetso felo le ka mosa, jwale ka konyana, jwale ka ha a entse. Mme ka tsatsi le leng o tshepisise ho boela a ntsosa tsatsing la ho qetela. Ke shebeletse letsatsi leo. Ana o sana le matso a ka phama. Modimo a o hlonolofatse morao mono le wena o lekile. Amang fela. Modimo a o hlonolofatse. Modimo a o hlonolofatse. Amang pele re rapela.
Our Heavenly Father.
Ntata rona ya lehodimo. Ho boletswe mohla Petrosi a rerang ka letsatsi la Pentecosta. Kereke a ikeletswa ka ba bangata ba dumetseng. Ba dumela ruri ka pelo tsa bona tsohle.
These people that's just raised their hand. I believe that
batho bana ba sa tswa phamisa letsoho la bona, ke dumela ba dumetse ka pelo ya bona bo yohle. Mme ha ba entse jwalo, letsha la metsi le lokile. Ba batla dibe tseo di tshwaretswe. Motho o teng mona ya ka ba kolobetsang ka lebitso leo. Ho mme lona fela lebitso tlasa lehodimo le fileng batho, leo re tshwanelang ho bolokwa ke lona.
Or as I quoted the scripture a few moments ago. Ho ba jwale
ka ha ke kotsitse lengolo metsotso e fitileng hore pako le tshwarelo ya dibe ka gona di bolelwe ka lebitso la hae lefatsheng lohle ho qala Jerusalema. Mme Jerusalema mohla pako le tshwarelo ya sebe ne e bolelwa. Moapostola o ba boleletse ka mangolo le hore e ka gona ba bake pele ba nto kololetswa ka lebitso la Jesu Kriste. E ne e le tshwanelo ya moreri ho etsa jwalo.
For them to repent and
hore ba bake le yena o ba kolobetsa tshwarelong ya sebe sa bona. Bao le ba tshwarelang sebe ba tshwaretswe. Bao le ba ballang dibe ba di ballwa. Ntate lefatshe le thakgoile jwang ho tshwarwa ke lehala le lebe lena leo le leng ho lona. Hobaneng ho sa dumelwe evangeli e bonolo? Ba bile ba kenya ka hare ditulong tsa ho fapanyetsa mabitso a bohata, kolobetso ya bohata, dikolobetso tsa bohata tsa moya o halang. botsukutlana le moreri ka letso ho sebedisa maebedi a lebitso a ntate mora moya o halalang e siyo le mangolo
a document made by Roman man
tokomane e entsweng ke banna ba Roma ha se thuto ya bokreste ha e fumane hohle bibeleng tshwarelo ya dibeke ke ya tshwarelwa ka leemedi la lebitso empa ka lebitso la Jesu Kriste jwale ntate re a tseba ha e ratwe e sale ditsela tsa hao di le jwalo empa e re banna le basadi hoseng hona ba fihle tsatsing leo kgolgotha moo Jesu a sa kang a re letho ka letsatsi leo dihlong tseo ho hlobodiswa ho bekwa dikoto ho tshelwa le ho songwa ke kereke ke lefatshe ke batho ba loketseng ba be ba mo ratile mme empa hodima tseo tsohle a se ka a hlamisa molomo wa hae le ho tloha ho yashela batho bao ba neng ba mo soma modimo re ise kgolgotha hoseng hona mme ha ba re re ahlanya ba re re fosa mangolo sohle seo ba batlang ho se bua modimo ba ke ke ba ema ka pela sefato sa modimo ba re le phoso ba ke ke ba kwaela sebe sa bona ka bebele bebele e hlanola sebe sa bona ho se dumele ha bona ho tuma hoetsisa letshwile lohle ba ke ba tle kgolgotha hoseng hona le ho qala Jerusalema ke hore pako le tshwarelo ya dibe e ka kgona e bolelwe ka lebitso la hae ditšhabeng tsohle ho qala Jerusalema ba nke yona kgato eo ya ho thagiswa ho hlahlathwa le ho tshelwa ka mathe le ho songwa le ho bitswa sohle se ka bitswang mosebetsing wa bokwini ba borapedi ho kgeketlwa ke dikereke sohle seo ba batlang ho se bitsa a rona morena hoseng hona re ke re kgete tsela ya rona le ba nyatsuwang ba mmalwa ba morena re ke re tsamaya jwale ka ha baapostola ba tsamaile ho sa wi ho le letona kapa le letsheadi mme ho tswa ho lokeng ha dipelo tsa rona re sebeletse modimo bana ka sena ntate jwale fodisa bakudi le ba mahlomoleng ba kenang moleng wa thapelo bana ba phahamisa matsoho a bona dipelong tsa bona ba bake hona jwale bana ba nnileng ba emella morao halelele ba emetseng ka potlako mme dibe tsa bona di tshwarelwe ka lebitso la setlhabelo Jesu Kriste morao wa modimo amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Just do something to you. Just towers you out. Puts a hope in you. Life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecuted the prophets which were before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary, we need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for, sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted, it's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way, and you'll be healed. Remember. Now, what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for anyone who wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. Now get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right, unto repentance. They had repented. Yes, sir, I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance. That is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when he laid his hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament, and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. Amen. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor or the Catechism of the Catholic Church. Watch them, what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says, baptize in the name of Jesus Christ. But we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you. They'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Praise his name.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
He's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God.
Amen.
One God, not with three names, three offices, three titles in one name.
Amen.
Jesus Christ. Anything different is pagan. I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's stuck it up yet.
That's right.
Because it can't be. I've got here's the Bible first. There's the ancient histories to prove that it's exactly right. And why does the devil just... the Bible said to be that way.
That's right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said. So I'm not saying that to be. If I said that and preached a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many as baptized into Christ puts on Christ. We have life by His name. We pray in His name, seek in His name, preach in His name, baptize in His name, live in His name, die in His name, go to heaven in His name, resurrect in His name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father is not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not.
Right.
Now, what name did He come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just, it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is.
That's right.
Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Amen.
She all winds up in Babylon the same
Amen.
Way with a church of Rome and a confederation of churches of the nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church!
Amen.
Hallelujah!
Praise
it's a called out church!
Amen.
Separated! How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. He said, you ever learn this, and otherwise I said it's not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this. But my Father which is in heaven has revealed this to you, that I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
They'll try it, but they'll never prevail. So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord's despised you, move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised youth. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female,
yes,
bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Granted, Father, may it be with among many this morning that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now, as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Right.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors cannot cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave give them life, great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen.
Amen.
Now, we just got 20 minutes to run the prayer line and the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've gotten from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out, we got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it sure is. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? But what? And I tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth. All you that wants to be prayed for, kind of on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. Then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through it. Everybody be praying for it. But, oh, no, not that. Well, if I want to, it don't matter. I can bring her out, or I can bring her out now or the last one time she wants. It doesn't matter. Now, let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said, these signs will cause them to believe. Now, if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as to be from sin, it's the same promise for the same God. Now, we got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in a wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in the prayer line. Heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs. They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. Now, everybody be in prayer. Now, this is part of yours, too. This is your prayer. Now, this little woman must die if something don't help her. How many know Brother Stadcliffe? Brother, Sister Stadcliffe? I was called from Germany three times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in. Got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours in Louisville. from Manson, Germany. I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back and didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of four different people that are pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. So don't. I remember, that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning, said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in. I'd say, let's go. You'd have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose.
Amen.
Larry jumped to his feet well.
Hallelujah.
Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me. But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through. You are sick. You believe with all your heart. Now, Lord God, this young woman must die. Now, I pray, as I look upon her, I feel a reason for her to die. And I feel in my spirit, Lord, that it's your permitted will now that I rebuke this. Satan, turn her loose. In the name of Jesus Christ, may she get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen.
Jesus Christ.
I sit with that image. You're going to get well. You believe that, brother? You believe that, brother? You're going to go up? Go down, start eating, you know what you can do.
Amen.
It'll be all right.
Amen.
Now, if Satan give the world a stroke and tear our head, we give you a stroke and tear our shoes. Now, the God of heaven will take the stroke off the world and give remission sin. By that same name, can give you remission. Take the stroke off you, make you well. You believe you can make your heart well? You can make you well. Lord Jesus, this poor woman was afraid to share the rest of her life and then she'd be taken away.
Amen.
But we're asking you this power of Satan to take her from. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that in Jesus' name. Amen.
Amen.
Read, it's finished work. It's done.
Hallelujah.
With no fear, with no, with you and any other cancer. Lord Jesus, I lay my hand upon you. And if you Christian, I know Jesus Christian is born of
the
I take it all, brother. In the name of Jesus Christ, the evil name.
Amen.
Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation.
Amen.
So be thanked.
Praise God.
Are you ready to pray? Lord Jesus, upon this young man, says, from you he prayed to receive his
name. Amen.
As your servant, I'll lay my hands upon you in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
Not for me.
For you.
That's not for you, Lord. Son, that once leaned on the bosom of a mother, she patted him as
and played with and then held his little hand under the good baby. Now Satan's turned a little institution. God, he comes to the Holy Church of the Living God, a church that's born to the Spirit of God.
Amen.
A church that the God, Spirit of God needs to make himself known. And today, by prayer, we deliver that woman from that institution.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we need
you.
Amen. Today together we come in His name.
Amen.
We come to do what He said. What He said for you when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer, faith, and faith. May your heart come to the answer. In the name of Jesus Christ, I obey the commission of God's day.